kuli mwe, lalila nalila, nalilila kuli mwe, nalilila kuli mwe, mwele Samuel eva fionse, nalilila kuli mwe, mwele Samuel vele
nalila nalila,
nalila nalila, nalilila kuli mwe, nalila nalila, nalilila kuli mwe, nalilila kuli mwe, mwele Samuel vele eva fionse.
Nalila kuli mwe, nalila nalila, nalilila kuli mwe, nalilila kuli mwe, mwele Samuel vele bafyonse. Nalila kuli mwe, mwele Samuel vele
bafyonse. Nalila nalila,
nalila nalila, nalilila kuli mwe, nalila nalila, nalilila kuli mwe. Nalilila kuli mwe, mwele Samuel vele bafyonse. Nalilila kuli mwe, mwele Samuel vele bafyonse.
Nangwa machushi yese palile. Nangwa machushi yese palile. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse.
Nangwa machushi.
Nangwa machushi yese palile. Nangwa machushi yese palile. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse.
Paline, nangwa machushi yese paline. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse.
Nangwa machushi,
nangwa machushi yese paline. Nangwa machushi yese paline. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse. Nabeba kuli mwe mwele Samuel va makayonse.
Umbele lo luse ine mwele sawani. Umbele lo luse ine mwele sawani. Balifyonse na bifya mwele Samuel lo luse. Balifyonse na bifya mwele Samuel
lo luse. Umbele lo luse
umbele lo luse ine mwele sawani. Umbele lo luse ine mwele sawani. Balifyonse na bifya mwele Samuel lo luse. Balifyonse na bifya mwele Samuel lo luse.
Umbele lo luse ine mwele sawani. Mwele sawani, balifyonse na bifya mwele Samuel lo luse. Balifyonse na bifya mwele Samuel
lo luse.
Umbele lo luse, umbele lo luse, ine mwele sawani. Umbele lo luse, ine mwele sawani. Balifyonse na bifya mwele Samuel lo luse. Balifyonse na bifya mwele Samuel lo luse. Abandandile fibi tata mubelele. Abandandile fibi tata mubelele. Abandandile fibi tata mubelele. Abandandile fibi tata mubelele. Abandandile fibi tata mubelele.
Abandandile fibi tata mubelele.
Abandandile fibi tata mubelele. Tata